bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye wow nkuru yukikururabaho nkuru muri mu mwijima uko niko tuberanye ndakubona ngahinduka mumboni zawe nkibona simenya aho dutaniye uri inshuti magara kandi biragaragara nta kimenyetso nkeneye ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby ko tutaberanye twembi ese ninde watinyuka ngambwire ko nakubereye baby kutambereye baby nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby oh I could die for my baby nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby I could die for my baby ooh yeah iyaba naremaga ngo nkuremere ijambo riruta ndagukunda mu mpamvu zikomeye imana yandemeye harimo kugukunda hindukira undebe di mama we ndakureba nkumva nakumira bungurita n'ukuri uri inshuti magara kandi biragaragara nta kimenyetso nkeneye ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye ko tutaberanye ese ninde watinyuka ngambwire ko nakubereye ko utambereye nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby nakupenda my baby nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby I go die for my baby turaberanye kandi cyane turakwiranye kuko duhwanye sinza gutera inimba no nisezerano nguhaye none I promise you my baby I'll never let you go with me you'll be alright ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby ko tutaberanye twembi ese ninde watinyuka ngambwire ko nakubereye baby ko utambereye baby nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby oh I could die for my baby nakuwaza oh, from sunrise nikarenga thinking about my baby I could die for my baby